Jeremiya 37 verse 1. USedekiya indodana kaJosiya waba inkosi esikhundleni sikaKhoniya indodana kaJoyakimi, wabekwa inkosi ezweni lakwaJuda kuNebukadinesari inkosi yaseBhabheli. Verse 2. Kepha yena nezinceku zakhe nabantu beze abalalelanga ngamazwi kaJehova awakhuluma ngesandla sikaJeremiya umprofeti. Verse 3. USedekiya inkosi wathuma uJehukali indodana kaShelemiya noZefaniya indodana kaMahaseya umpristi kumprofeti uJeremiya wathi, ake usikhulekele kuJehova uNkulunkulu wethu. Verse 4. UJeremiya wangena waphuma phakathi kwabantu ngokuba babengakamfaki etilongweni. Verse 5. Impi kaFaro yayisiphumile eGibhithe lapho amakhaleda ayivimbezela iJerusalema ekuzwa akhuphuka eJerusalema. Verse 6. Lase lifika izwi kaJehova kumprofethi uJeremiya lithi. Verse 7. Usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, niyakusho kanje enkosini yakwaJuda eyanithuma kimi ukubuza kimi nithi, bheka impi kaFaro ephume ukunisiza iyakubuyela eGibhithe izwe lakubo. Verse 8. Amakhalede akubuya alwe nalomuza uthathe awushise ngumlilo. Verse 9. Usho kanje uJehova uthi, ningazikhohlisi ngokuthi amakhaledi ayakusuka nokusuka kithi ngokuba awayikusuka. Verse 10. Ngoba noma benichithile impi yonke amakhaledi elwa nani, kwaze kwasala abantu abagwaziweyo bodwa phakathi kwabo, bona bebeyakuvuka kube yilona lo etendeni lakhe bawushise lo muzi ngumlilo. Verse 11. Kwathi lapho impi yamakhaledi sikhuphukile eJerusalema ngokwesaba impi kaFaro. Verse 12. UJeremiya waphuma eJerusalema ukuba aye ezweni lakaBhenjamini ukuthola khona isabelo sakhe phakathi kwabantu. Verse 13. Lapho esesangweni lakwaBhenjamini kwakukhona lapho inkosi yabalindi egama layo lalingu-Iriya indodana kaShelemiya kaHananiya. Yambamba uJeremiya umprofethi yathi, uyahlubukela kumakhaledi. Verse 14. Kepha uJeremiya wathi, amanga, angihlubukeli kumakhaledi. Kepha ayimlalelanga, u-Iriya wayesembamba uJeremiya wamyisa ezikhulwini. Verse 15. Izikhulu zamthukuthelela uJeremiya zamshaya, zamfaka etilongweni endlini kaJonathani umbhali ngokuba zaziyenze itilongo. Verse 16. Lapho uJeremiya sengene endlini yomgodi ezindlwaneni ezingaphansi, uJeremiya sehlale khona izinsuku eziningi. Verse 17. USedekiya inkosi wathumela wamlanda, inkosi yambuza ngasese endlini yayo yathi, kukhona izwi elivela kuJehova na? UJeremiya wathi, likhona. Wathi futhi uyakunikelwa esandleni senkosi yaseBhabheli. Verse 18. UJeremiya wathi futhi enkosini uSedekiya, ngoneni kuwe nasezincekwini zakho nakulaba bantu kubani ngifake etilongweni na? Verse 19. Baphi manje abaprofeti benu abaprofetha kini ngokuthi inkosi yaseBhabheli ayikunehlela nina nalelizwe na? Verse 20. Ake uzwe manje nkosi yami, nkosi ukunxusa kwama kufike phambi kwakho kuba ungangibuyisele endlini kaJonathani umbhali funa ngifele khona. Verse 21. USedekiya inkosi wayeseyala ukuba bambeke uJeremiya egcekeni letilongo, bamnika imihla ngemihla iqebele ngwane lesinkwa livela esitaladini sabapheka izinkwa, kwaze kwaphela isinkwa sonke emzini. UJeremiya wahlala-ke egcekeni letilongo.